beat.
Oh yeah, Robin I with it. And I said Bapa Bigini.
Hey yo Kenny,
Ustaka utoke heti hall today. Kwa mchongo mchongo heti hall today. Ichafu wa meza hapa fatokote. Mwabishi yote wana mchongo wako ken. Ustaka utoke heti hall today. Kwa mchongo mchongo heti hall today. Ichafu wa meza hapa fatokote. Mwabishi yote wana mchongo wako ken. Uspende vya bure bure utaumia tu. Uweto wangu galamia usilete maku. Ileta gas Mwendo anyas, we mitungi juu. We my boo, sema sungu, we kidole juu. Vibe, vibe. Machizi boti wameni pa vibe. We vibe, vibe. Machizi boti wanani pa vibe. Kambi wa sirari anapiga duke. Ikambi wa sirari muache ya ruke uyo. We kambi wa sirari minana angu. Tautua, tafuta dinajua Wanangu najua kwanza machawa mesikia Kula paka funetia, mateke sesia Ukinchui, ukinchola, ukinchola mi Sio mapela,
mwapesa
Nye masera,
mwapesa
Watafuta jinye,
mwapesa
Tulalagi,
mwapesa
Ustake otoke heti hall today Mchongo mchongo heti hodo nei Ichafu wa meza hapa fatopote Mwabishi yote wana mchongo wako ken Mwostake otoke heti hodo nei Mchongo mchongo heti hodo nei Ichafu wa meza hapa fatopote Mwabishi yote wana mchongo wako ken Ha mama
Ha baba
Ha mama
Ha baba
Ndi mama na kunywa soda huku wanaona uloda Kageti kazi wake siwe jamani Ha mama
Ha baba
Niwaite Niwaite mimi Niwaite machiziboti wafike Machiziboti kwanza chafu ipotei We chafu ipotei We chafu ipotei Wauni wangu mama basi chafu ipotei We chafu ipotei We chafu ipotei Irobigi ya wizi Wabia isa uche machiala eh We madika bans Ani salime mwanangu chidi fantastiki We duka utawa Ani salime mwanangu dojo Ani sauti ya machiala eh Ani salime mwanangu chando steka kasamiro
Wabia isa uche ya bigi
We baba fei wewe Yeah tuwada badia